Thank you. が你在吗无美女婆娘明明你起飞个你在吗无美女婆娘你起飞个你在吗无美女婆娘 My God 你哪怕家里比我你哪怕我的耶稣你在地你是苦阿却你那主啊那为啥就卡你那不家里比我耶稣你for someone who is watching right now. Kama kuna mtu anatazama wakati huu. I just want to encourage you. I just want to encourage you. Usiogope unapopita. Yesu anaweza kukusaidia. Hata unaposingiziwa, wewe mshikilie tu Yesu usife moyo. Wewe mshikilie tu Yesu unapoona umechoka, unapopita kwenye moto. Moto hautakugarikisha maana imeandikwa nijapopita kwenye maji mengi kwenye bonde la uvuli wa mauti yeye yuko nami gongo lake na mkono wake unanishika sitaogopa usiogope jipe moyo mwangalie Yesu anaweza kukusaidia na kutia moyo ndugu yangu hata kama umeanza vibaya hautamaliza vibaya Yesu atakusaidia hayo magumu unayoyaona leo Yesu atayaondoa utamaliza kwa ushindi Usiogope jitie nguvu Neno lake linatupa uzima Na tutashinda zaidi ya kushinda Kwake Yesu inawezekana Kwake Yesu yote yanawezekana Alivyofanya kwa Yusufu Yusufu aliposingiziwa Kwamba anataka kubaka mke wa Potifa Mungu alimtetea Yusufu Hata kama alienda gerezani Gerezani sio pazuri Lakini Mungu alimtetea Yusufu kutoka gerezani Kuwa waziri kujitie nguvu jipe moyo Mungu anaweza kukusaidia Thank you Jesus, thank you Lord